Chimsafi.com.
Hey, Mr. P, ubani kulumayo.
Pacheco Mirundo.
Well,
Kanikubali, kazi dalali, siku silali, juwakali, tulitoka mbali.
Kelubo, natubo, leo kantu sebobo, sinshike shalobo, mipi kwa ni babo.
Salasina mpirwe, nami suka jabu, kelubo, kelubo, sila tabu, kuluma dugo na pinda ni tabu, badu na shkisha dagu, dagu, dagu. Una faibu, wana mbeka juu, seka juu, seka juu, juu, juu. Tunapita kama vampire, unatua kilo tunatua kaka. Imekata demu na ingia geto kona kama inapaya paya paya. Mada, 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 fada. Nikupita kiki kuna pose, tatumbili chafu pose. Tunagia wados, tu approach. Salasina pili, kelebu, 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 kelebu.
Mr. Kinanda.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DaChimSafi.com.